Hello?
Is that Kasioki?
Yes, Kasioki speaking.
Oh, ni mimi mpenzi wako Tina. Jana uliniimbia kawimbo katamu sana kama penzi. Tafadhali niimbie tena sweetie.
Haya.
Oh my dear Tina, I love you. Tucheze na wewe. My dear with the hot love. Say hot love.
Hot love.
Say hot love.
Hot hot.
Say hot love.
Hot love.
Oh, furahia.
Ah.
Wakati tunacheza, my lover.
I love you. I love you, Tina.
Omenya menye. Mtindo kucheza ngoma tututu.
Akudanje kudanje 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 kama mama.
Kulinga ringe.
Ah.
Wakati tunacheza, my lover.
Halo na kiuno ya kukatika, tingisha kiuno.
Omenya menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi usipenda tu.
Nitaimba tu.
Tina ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi usipenda tu.
Nitaimba tu. I love you, I love you, I love you my darling. I love you, I love you, I love you my darling.
Tina ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi nitakuimbia.
Oringa ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Lakini usiringe sana, kidogo tu.
Omenya menye. Mtindo kucheza, ngoma tututu.
Agudanje, gudanje, gudanje, gudanje kama mama.
Oringa ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Kisha kiuno na upige smile. Wow.
Omenya menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza. Nyumba nzuri unayoipenda.
Nitajenga tu.
Tina gari mpya unayoipenda.
Utapanda tu.
Tina nyumba nzuri unayoipenda.
Nitajenga tu.
Tina gari mpya unayoipenda.
Utapanda tu. I love you, I love you, I love you my darling. I love you, I love you, I love you my darling.
Acha nguo, washa mpya za kisasa.
Utafaa tu.
Tina nitafanya lolote utakalo.
Ufurahie. Wakati tunacheza, my lover.
I love you, I love you, Tina.
Omenya menye. Mtindo kucheza, ngoma tututu.
Agudanje, gudanje, gudanje, gudanje kama mama.
Oringa ringe. Wakati tunacheza, my lover.
Tingisha, tingisha, wow, wow, wazi.
Omenya menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sigam ziki, sigam ziki, sigam ziki. Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sigam ziki, sigam ziki, sigam ziki.
Staili za kukatika. Staili za kukatika. Sika tufanya tucheze. Sika tufanya tucheze. Staili za kukatika. Staili za kukatika. Sika tufanya tucheze. Sika tufanya tucheze. Weka. Cheza dance.